Blog Talk Radio.
Ndivoje zwaninga bakwanga ngo kokera kwa gahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Tahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC. Turi kwa gatandatu tariki ya gatanu z'ukwezi kwa 12 umwaka 2020 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategura ikiganiro cyanyu cyo kuri shortwave ni kuri metero 19 25,220. Tukaba dufite isambere zo ku isaha Kigali mu Rwanda bikaba ari saa 12 ku isaha ya GMT. Uyu munsi tugarutse mu nsanganyamatsiko zacu aho tuganira ku ntego n'ingamba z'abanyarwanda. Tukaba turi buganire ku ntego n'ingamba ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Ibi ni ibiganiro tumaze igihe dukora nyuma yo tubatangarije intego n'ingamba z'ihuriro. Abenshi muri mwe mukaba mukomeje kutwandikira muri benshi mushima politike y'urunyarwanda. Icyo dukora kuri Raditahuka n'umwirunyarwanda cyane cyane muri ibi biganiro ni ugusobanura imigabo n'imigambi y'urunyarwanda, kwamagana ibitagenda ku butegetsi bwa FPR magingo aya no kugaragaza ibisubizo y'urunyarwanda ifitiye abanyarwanda. Hari benshi muri mwe mu gihugu mukomeje kutwandikira ku bwinshi, mukomeje kutwereka ko munezejwe ndetse mutegerereje ihuranyarwanda kugira ngo ribafashe mu gusubiza ibintu ku murongo. Intego n'ingamba ya kane ikaba ari imwe mu zikomeye cyane umunyarwanda wese yifuza kumenya icyo tuyisobanuraho cyangwa icyo tuyisesenguraho, usibye kugaragaza ibitagenda no kwerekana ibisubizo. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu munsi ngira ngo mpikaze abayobozi bo mu Runyarwanda nanone n'abatumiriye Jean Kayumba Nyamwasa akaba ari umuhuzabikorwa wa mbere wungirije, ndetse na Gervais Chondo akaba ari umunyamanga mukuru w'Urunyarwanda bakari bagiye kutuganiriza kuri radio itahuka uyu munsi. Tutangira tubaye ikaze mu kiganiro cyacu, reka tuhere kuri General Kayumba Nyamwasa, mwasuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuwa gatandatu.
Murakoze Serge, turabasuhuje kandi tubonereho umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose aho baherereye, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Tukaba rero tugushimira nawe kuba wadutumiye kugira ngo tujyane ikiganiro uyu munsi. Tukaba twizeye ko tuza gusobanura ibyo ihuriro nyarwanda bitekereza mu kubungabunga umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo. Serge rero tukaba tugushimiye akazi keza ukora, ubwo naho mu kanya kambasubiza ijambo. Murakoze.
Urakoze cyane kuba wemeye kubana natwe kuri iyi ngingo abanyarwanda benshi bategereje kumva icyo muyisobanuraho. Reka twakire na Gervais Condo nawe abasuhuze mbere y'uko twinjira mu kiganiro.
Urakoze Serge, nanjye ndasuhuza mugenzi wacu umunyacyubahiro Kayumba Nyamwasa, ngasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda, ngasuhuza ndetse n'abo duhuriye mu runani rwa P5 Kigali P4, ndetse nkaba nanasuhuza n'abagenzi bacu duhuriye muri rwa rwego nyunguranabitekerezo, kimwe n'abanyarwanda bose muri rusange n'inshuti z'ihuriro nyarwanda. Mbabwire nti mugira amahoro n'umugisha Imana itanga. Murakoze.
Urakoze cyane nawe Gervais Condo.
Basangira ngendo bayoboke b'ihuriro nyarwanda, banyarwanda, banyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda, bafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda, nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make. Byumvikane ko ari intego, ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane, zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya. Izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda, ariyo amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda, tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro, ubumwe n'ubwisanzure. Izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda, mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda. Iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe. Iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo. Iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneshe. Iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
Nk'uko mumaze kubyumva rero, tubasobanurira intego n'ingamba z'Abanyarwanda, nagira ngo duhite tujya kuri iyi ngiyi ya kane ariyo yatuzinduye uyu munsi kugira ngo tuyiganire birambuye. Ikibazo cya mbere abantu bibaza, Gervais Condo, abantu baribaza bati mwadusana mu magambo make icyo mwita umutekano w'abantu n'ibyabo.
Serge, urakoze. Iyo tuvuga umutekano w'abantu n'ibyabo, tuba tubivuga mu mutekano ku buryo bwagutse. Uwo mutekano w'abantu n'ibyabo ugashingira ku mahame menshi u Rwanda ndetse rwagiye rugiramo uruhare. Ndashaka kuvuga nk'amasezerano mpuzamahanga arebana n'ikiremwa n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nkavuga amasezerano arebana n'uburenganzira bw'umuturage ndetse n'ibirebana na politike cyangwa se ku by'ubukungu, iby'imibereho myiza ndetse n'umuco. Muri ibyo rero, iyo umaze kuvuga ibintu nk'ibi, uravuga uti umutekano muvuga ni uwuhe? Umutekano tuvuga mbere na mbere ku buryo bwagutse ni umutekano wo ku mubiri. Umuntu akumva adakwiriye kwicwa, adakwiriye kwicwa urubozo, adakwiriye gukubagurwa, adakwiriye kugira umukorera violence yari yose yaba ari umugabo mu rugo yaba ari umugore akaba yavuga ati ntabwo mfite uza kundenganya nkanswe rero noneho iyo birenze mu rugo bikagera mu nzego z'ubutegetsi cyangwa se no mu baturanyi n'ahandi hose ubona umutekano ku mubiri ikindi nuko tuvuga n'umutekano mu rwego rw'ibiribwa ntabwo waza utekanye udafite indyo yuzuye udafite kandi ihagije umuntu rero agomba kuba aciye ukuri n'inzara niyo yayigira ntibeho ntibimubeho karandi nibwo bavuga ati afite umutekano umutekano wundi tuvuga no mu rwego rw'ubuzima bikavuga yuko umuntu ya ari indwara z'icyaduka ari izisanzwe ari za bwaki ari byose ashobora kubona ubuvuzi bw'ibanze bwa ngombwa ubundi afite umutekano ku buzima ikindi nuko tuvuga duti mu rwego rw'ubukungu uwo muturage uwo munyarwanda ntafite buriya bukene bw'akarande butuma aba umutindi nyakuye butuma usanga umuntu ari umushomeri uri aho ngaho utabasha kuba cyangwa se atabona naho yaca inshuro naho agiye kwica ukaba wamuza uwo muntu ntaba afite umutekano mu rwego rw'ubukungu tukavuga ndetse n'umutekano mu rwego rw'ibidukikije ndavuga hatukunze kubona nka biriya by'ibiza haba inkangu haba amapfa cyangwa se ubutaka bugenda busaza bugunduka ibyo byose byaba binabayeho hakaba uburyo abantu bahita babagoboka bakabungabunga umutekano wabo yaba amapfa yaba inzara yaba ari ikirunga cyisutse hariya ibiki byose ibyo ngibyo bakaba bavuga bati ufite umutekano mu birebana n'ibyo ngibyo bidukikije tukava ndetse n'umutekano w'umuntu iyo yishyize muri mu muryango mugari atuyemo akavuga ati niho umuryango nyarwanda cyangwa se mu karere ahangaha ntuyemo nta bushyamirane bw'amoko nta bushyamirane bw'amadini n'ibindi byose bishobora kuba byabaho ukavuga noneho rero n'ibindi biba binakomeye ngira ngo arinde by'abantu bakunze kuzira bikaba umutekano mu rwego rwa politiki ndashaka kuvuga ntihagire uhonyora uburenganzira bwa muntu ntihagire umuntu uzira amahitamo ya politiki ibitekerezo bye ntimuviremo impamvu zo kugira ngo ajye gufungwa azagikore muri gereza ubu rero niwo mutekano tuvuga w'abantu noneho twavuga umutekano w'abantu n'ibyabo ibyabo tuba tuvuga ni umutungo wimukanwa n'utimukanwa umutungo wimukanwa n'utimukanwa wenda mpereye ku utimukanwa navuga ko ari ubutaka n'ubutaka n'inzu uko yaba imeze kose yaba ibiti yaba nyakatsi yaba umutamenwa ibyo ni umutungo utimukanwa kandi ngira ngo unafite n'ibibazo muri rwa Rwanda wenda turabona umwanya wo kubiganiraho cyane ku byerekeye ubutaka n'inzu z'abaturage nk'umutungo utimukanwa tuvuga ko bikwiriye kugira umutekano hakaba rero ni umutungo wimukanwa ni ukuvuga ibintu by'utunze mu nzu byose yaba imyaka yaba amatungo ndetse n'amafaranga ndetse n'ikintu wavuga nk'ikinyabiziga cyose waba ufite iki ushobora kuba wavana ahangaha ukakijyana ahandi nta kibazo kizimo ukaba wakigeza ubona umutungo wimukanwa nibyo rero tuvuga ko ari umutekano w'abantu wagutse hanyuma hakaba n'ibintu byabo nk'uko maze kubivuga ari ibyimukanwa ari n'ibitimukanwa murakoze Serge ni gutyo twaba tubisobanuye
urakoze cyane Gervais Condo ubisobanuye mu buryo bugari nagiye ntega amatwi numva uko ubisobanura biranumvikana cyane kuko iyo tuvuga ngo kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga abanyarwanda bose bibonamo turaza kubigaruka tubisobanura ariko nabaza nti inzego z'umutekano tuvuga ni nk'izihe zaba zibarizwa mu Rwanda magingo ya Gervais Condo mugifite ijambo
urakoze nanone Serge inzego z'umutekano mu Rwanda rw'ubu iyo abantu bavuze ngo inzego z'umutekano akenshi na kenshi bumva ingabo z'igihugu zifite inshingano zo kurengera ubusugire bw'igihugu bakumvamo igipolisi kiba gifite inshingano zo kubariza umutekano hagati mu gihugu ndetse hakazamo n'inzego z'ubutasi ndashaka nka ruriya urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano rurimo ubutasi nze tukabamo ubutasi bwo mu gihugu rukaba ndetse rufiriro rurimo n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka nizo ngiza kenshi abantu bumva ko ari inzego z'umutekano ariko twebwe iyo turambuye amaso dusangamo n'izindi ndashaka kuvuga nka ziriya za gereza za kasho ndashaka urwego rw'ubugenzacyaha ndashaka kuvuga urwego rw'ubushinjacyaha ndashaka kuvuga urwego rw'inkiko hari bariya bitwa ngo barangiza imanza ndetse ukaba wanagirikaho mbese n'abarya bavuga ngo ni ba daso ngo ni inkera gutabara n'abandi benshi bari muri kiriya gihugu babuza abaturage amahoro n'amahwemo mbese bo iyo bavuga ngo ni urwego rw'umutekano ni buri umuntu ufite ububasha bwo gufata gufatisha cyangwa se gufatira iby'abandi gufunga cyangwa se gufungisha abantu kubaca amande kugena ikigero cy'ayo mande n'uburyo bashobora kuba yakwishyurwamo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko ikigaragaramo Serge tukunze kubona ni uko muri izo nshingano zose z'amategeko y'abagenza agenga izo nzego ubwazo nta na hamwe uzasanga izo nzego bavuga zifite inshingano zo kwica gukubagura cyangwa se kurigisa umuturage ikibabaje nibyo dusanga rero hariya biba muri kiriya gihugu noneho rero twe muri RNC niyo tuvuga izo nzego z'abaturage bibonamo ntabwo duhagarara kuri izo ngizo duhera ku ihame rya mbere rivuga ngo ni demokarasi isobanura ko ari ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi nyine buba bwashyizweho n'abaturage tugasangamo za nzego z'ubutegetsi bwa leta ni ukuvuga urwego nshingamategeko urwego nyubahirizategeko n'urwego rw'ubucamanza kuri twebwe izo nzego nazo zishinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo zigomba kurwanya akarengane akariko kose zigaharanira kubahiriza umutekano w'umuturage mu buryo bwagutse nk'uko nyine mu kanya nari maze kubisobanura nazo rero tuzishyiramo ntabwo tuzitandukanya n'abariya murimo kuvuga kubera iki ibi bivuze yuko ari gitifu ari meya ari guverineri ari na minisitiri w'umutekano mvuga minisitiri w'umutekano rero umuntu yavuga abandi meruka hari urya Musa Faziri yahava iyo minisiteri igafungwa sinzi niyo abakozi be bagiye ejo bundi bagiye gushyira jenerali Nyamvuba ku gatebe numva ngo niwe bayigaruyemo ntabwo nzi niba ubu ngubu iyo minisiteri gihari nanivuze iyo minisiteri y'umutekano ariko ndashaka kuvuga n'indi minisiteri iyo ari yo yose mu rwego rw'umutekano nayo ifite izo nshingano iyo yujuje nabi inshingano ze ndavuga mu minisitiri cyangwa se n'uragitifu bishobora kugira ingaruka ku mutekano wagutse inteko ishinga amategeko ni ukuvuga irimo abadepite irimo abasenateri ndetse bakunze kwitanga ni intumwa za rubanda ifite no mu nshingano zayo zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma kubera yuko yitwa ngo ni intumwa ya rubanda nibo bakagombye ndetse no gukora ibishobotse guhora bakanushye kugira ngo umutekano wagutse utagira ikiwuhungabanya iyo bateshutse kuri iyo nshingano bakarebera ntibatabare abarengana baba nyine bateshutse ku nshingano zabo ubundi baba bakwiriye ndetse no kuvanwaho cyangwa se no kweguzwa ariko si ko bimeze wenda turaza kubivuga mu kanya ikindi ni urwego rw'ubucamanza rwigenga iyo ufite urwego rw'ubucamanza rwigenga ni igipimo gikomeye mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza ukaba ufite abashinjacyaha ntibabe abashinja b'inyuma ukaba ufite abagenzacyaha ntibabe bamuhata igicumuro nabijyana n'ibyo bakora byo gutekinika ukagira abacamanza ntibavugirwemo cyangwa ngo bajye baca urw'imbehe bivugire ko inzego z'ubucamanza ntiziba zikwiriye kuba igikoresho cyo guhohotera umuturage cyangwa cyo guhungabanya umutekano wagutse izo nzego z'umutekano abaturage bibonamo ni gutyo twebwe mu ihuriro nyarwanda tubibona kuko kuguma kuri ziriya nabyo nshobora kukwereka impamvu nyinshi zituma tuvuga yuko hari abenshi bahari baba bareba hasi ntibarebe kure ngo bavuge bati bo baba bavuga ngo inzego abantu bibonamo ni ukuvuga ko ari inzego z'igisirikare igipolisi z'ubutasi ziri mu bwoko bwawe zirimo amoko kuko ari atatu mu Rwanda akenshi ni gutyo baba byumva harimo n'abashobora kuvuga bati turebe n'amadini yose yewe hari n'ushobora kuvuga ati ndebe na ziri mu turere twose harimo n'abashobora kuvuga bati zirimo abo twiganye cyangwa se n'ibindi byose yego ntabwo ibyo ngibyo byatuma umuntu asa na wenda bishobora gutuma umuntu agira amahoro avuga ati nabonye muri noneho mu gisirikare kiri mu cyacu kirunzemo abatutsi nibo umwe kuvuga abatutsi ubu noneho ni ubuhoro cyangwa se harimo abahutu harimo abatwa noneho ndabona ibintu byose bibaye byiza ibyo byumvikane ntabwo ndimo kubirwanya ko izo nzego zakabaye gutyo byakabaye gutyo ariko rero hari ikintu kiba cyihishe inyuma iyo murebye niba ari abantu bajya kubara gutyo murebye abagize uruhare mu guteza umutekano muke kuri Kizito Mihigo musanga ari abo mu bwoko bw'abahutu ugereranyije n'abatutsi ntabwo yari wese ntabwo yari umucikacumu ubu ndashaka kubwira nk'umuntu uvuga ati tugomba kugiramo igisirikare cy'abatutsi gusa ubonyemo urebye iby'abahutu ukavuga utabishwe n'abasirikare bishwe n'interahamwe nyinshi zari zirimo no muri abo bahutu bangana iki ntabwo bari bahari bo mu bwoko bwabo none se ubu ngubu ufashe hariya abaturage bajya gusenya amazu muri Kangondo barya bitwaje amapiki wavuga ngo nabo bahagarikiye n'aba daso bava mu buhe bwoko uragira ngo ntibashobora kuba bava mu bwoko bwose iyo ugiye ukareba nk'abariya bagiye bakora amahano mu mashyamba ya Kongo ushobora kuvuga uti ni ubutegetsi bw'igisirikare cy'abatutsi ariko abajyayo bajya gukora amarorerwa muri ayo mahano ushobora gusanga ari mu bwoko bw'abahutu kandi bazi neza ko ari impunzi nyinshi z'abahutu akaba ari bo bajya kubahohotera nanone ushobora kuba wakomeza natanga ingero nyinshi iyo ndebye nk'abavugwa mu rupfu rwa Patrick Karegeya nkareba abajyaga bapanga ibyo kujya gutera ndavuga umunyacyubahiro Kayumba Nyamwasa ntabwo nemeza ko niba ari ukureba mu bwoko ko ushobora gusanga ko atari mu bwoko bwe ushatse no kureba niba ari abantu bafite aho bakomoka ntabwo nemeza ko bo batumaga nabo babipangaga ari abari bita abasopecya cyangwa se ari abo bita abadubayi mushobora gusanga rero wakomeza ukavuga uti abishe Rwigara abahitanye ba Rwabukamba ugiye kubaza wasanga ibyo bintu muri izo nzego z'umutekano zihungabanya abantu bibonamo bitandukanye n'uko abantu babivuga n'ukuntu bakabitekereje twebwe tukavuga rero ko ubu izo nzego z'umutekano abantu bibonamo ni inzego ushobora kugenda ukaganyira wagenda ukavuga uti giye ngiye kubona uriya bita ni daso kubera ko afite iyo uniforme ukavuga uti ndamwizeye araza kundenganura kuri ibi bintu nuko wajya kubwira guverineri uti dore ndarengana akaza akakurenganura nuko umudepite wajya wakumva abaturage bo muri Kangondo barimo babasenyera yahaguruka akajya kuvuga ati ibi bintu ntabwo bigomba kubaho nuko procureri yavuga ati hano barateza umutekano muke we basenyera aba baturage akaba yafata initiative akagenda akajya gukora nkete no gufata ibyemezo birebana nabo bantu bagiye gukora mu rurero nuko ministre ushinzwe ibikomwa ibikorwa remezo cyangwa se ibyo kujya kwimura abantu yavuga ati numvise harimo abantu barimo kwimura badahangurana ikwiriye ndamanutse ndaje mbikora bikabana nanone gutyo nkubakuriye bose na perezida wa Repubulika baba banavuga ko banahaye n'amajwi bagenda bavuga ngo bamwe na bamwe ngo ni nadatorwa baziyahura ntibazava ku isi batabaza wenda na byo umuntu araza kubisubiramo bakavuga ati genda tabara abaturage banjye ntabwo bakwiriye gukomeza kurengana ni izo nzego z'umutekano tuvuga ntabwo ari rumwe gusa kandi nabyo wenda nidukomeza kuganira turaza kubona uburyo ziba zikwiriye kujyaho kugira ngo kuko ziwe zatanga icyo cyizere mbishubije mu magambo menshi Serge mbabarira n'uburondogozi
urakoze kuko birakenewe Gervais Condo aha rero niho nawo tuvuga ko ihuriro nyarwanda aramizo y'abanyarwanda kuko niyo ngingo mvona ni abantu bose babavuga bati umutekano w'abantu umutekano w'abantu ni byabo birakomeye cyane General Kayimba Nyamwasa tumaze gutega amatwi mugenzi wacu Gervais Condo aduhishonga ari nko kino kibazo cy'umutekano gihagaze mu gihugu cy'u Rwanda ariko ngarutse nyuma nkakubaza nti tuzi ko benshi mu bakurikirana ibibera mu Rwanda bemeza ko nta mutekano abaturage bafite nubwo ubutegetsi bwa Paul Kagame budahema kuririmba ko bwahaye abaturage umutekano mwebwe mubibona mute nk'umuntu wabaye mu nzego z'umutekano ikindi kibazo wenda gishamo ikintu n'iki ngiki mu busesenguzi bwanyu musanga umutekano muke uterwa n'iki ese ni inzego z'umutekano zidakora akazi kazo neza cyangwa hari izindi mpamvu zihishe muri kino kibazo cy'umutekano
urakoze Serge nshimire mugenzi wanjye Gervais utanze ibisobanuro birambuye cyane cyane yenda ko ibintu byifashe mu gihugu ndumva yenda ntari bujye gusubira muri byinshi byo yavuze ariko cyane cyane ni ukugira ngo turebe mbere na mbere igitero umutekano muke mu Rwanda ni iki ni ukubera iki mu Rwanda hashobora kuba hari umutekano muke burya Serge ubusanzwe umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose nk'uko Gervais yagiye avuga inzego zibushinzwe harabashinzwe kurinda umutekano mu gihugu hakaba n'abarinze n'abatsinashinzwe kurinda umutekano w'igihugu kumbi bizigihugu ubwo ni ukuvuga bari mu defense n'abandi yenda bari muri internal security n'abapolisi bari bashinzwe kurinda ibyo mu gihugu mu Rwanda rero ubwo nizo zakaba ari inshingano z'inzego z'umutekano kurinda umutekano w'abanyagihugu cyane cyane icyabahungabanya mu gihugu indani kuvuga ko nk'abantu bashobora kwiba bashobora kwica abandi abashobora gusenya ibintu bya leta ibyo byose ni ibintu bireba police n'abandi nk'abo inzego rero za gisirikare zo zikarinda imipaka y'igihugu ikibazo rero mu Rwanda ko giteye gutyo ntabwo inzego z'umutekano z'u Rwanda zaba ari za gisirikare zikwiye kurinda imipaka y'igihugu aho gusanga zijya guteza umutekano muke hanze y'igihugu noneho bigatuma u Rwanda ubwarwo rugira umutekano muke ushobora guturuka no hanze n'iyo ubona abanyarwanda buri gihe kuva muri 1994 ingabo z'u Rwanda zisa nkaho zihora mu ntambara kandi buri gihe buri mwaka buri gihe cyose baba bafite abo bita abanzi baturuka hanze bajya atari Congo ni Burundi ni Uganda ni Tanzania cyangwa byose ubishyize hamwe ibyo rero kugaragariza ko izo ngabo ntabwo ari ikintu cyateza umutekano mu Rwanda n'ubu ngubu ugiye kujya kumva bavuga aba n'abanzi b'igihugu aba n'abanzi b'igihugu uzarebe rero ku bindi bihugu duturanye ntabwo ushobora kumva nk'abatanzania bakubwira ngo abanzi ngo ni Zambia ngo ni Mozambique ni Malawi tekada ibyo ubibona mu Rwanda icyo rero kikugaragariza ko ingabo z'igihugu uko ziteye zishinzwe ku buryo uko bazikoresha ku buryo zihora ari cya kindi gihora gishakisha umwanzi mu Nyarwanda rero uri mu gihugu uwumva ko ejo n'ejo bundi bazabagiye kurwana ahantu runaka cyangwa bazaba batewe baturutse runaka ubwo nta mutekano wakumva kwafite. Icyo ni ikibazo. Icya kabiri rero ni inzego z'umutekano zikwiye kureba umutekano wo mu gihugu indani. Ubundi izo ngizo inzego z'umutekano zagakoreye Abanyarwanda bose muri rusange. Ariko uko bimeze mu Rwanda, inzego z'umutekano zabe za gisirikare, zabe za gipolisi n'abandi, bo abaturage usanga ahubwo bahanganye n'inzego z'umutekano. Impamvu ni iyi. Impamvu ni uko inzego z'umutekano atari inzego z'igihugu. Igihe ziramutse ari inzego z'igihugu, ntabwo zakagiye kurenganya abantu. Inzego z'umutekano zo mu Rwanda ni inzego z'umuntu. Igihe rero inzego z'umuntu, icyo zibivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo niba uri mu ishyaka runaka, tuvuge no mu Rwanda, uri no muri PL cyangwa uri muri PSD, ariko utemera ibyo FPL, icyo Kagame akora cyangwa FPL, icyo gihe uhinduka umwanzi. Inzego z'igihugu rero zikajya kuguhiga. Kuko zo zibereyeho, ntabwo zibereyeho kubungabunga umutekano w'abaturage, zibereyeho kubungabunga umutegetsi uriho kuguma ku butegetsi ubuziraherezo. Niyo mpamvu usanga n'amategeko yo mu Rwanda harimo n'amategeko avuga ngo njya mbona batwara abantu mu nkiko ngo kwangisha ngo rubanda ngo ubutegetsi buriho. None se igihe ndi muri opposition mfite se n'inshingano zo gukundisha ubutegetsi buriho nkajya kuzikundisha abaturage? Igihe ndi muri opposition ntabwo izo ari inshingano zanjye. Kumva rero gushobora kujyana n'umuntu ukamujyana mu rukiko kandi murabizi ko bajya bafunga abantu ngo yangisha rubanda ngo ubutegetsi buriho, cyangwa ngo avuga nabi umukuru w'igihugu. Ibyo ntabwo ari mu nshingano zanjye. Njyewe ntagushyigikiye ko ngomba no kujya kuvuga neza. Ariko nubwo kajya gusanga ugasanga inzego z'umutekano zirwa zihiga abantu nk'abo ngabo. Igihe rero bigenze gutyo, ikibazo kiba ari ikihe? Niki nicyo icyo Gervais yavugaga gishingiye uko noneho inzego za leta ziteye, arizo inzego z'ubutegetsi, inzego z'abashinga amategeko n'inzego z'ubucamanza. Ibi nibyo bakwiye kuba bareba. Izo nzego z'umutekano zigahamagarwa mu nteko ishinga amategeko kujya gusobanura uko barenganya abaturage. Mwari mwigera mubona hari n'umunsi n'umwe umuyobozi w'ingabo, kandi ko tuzi ko abantu bashimutwa abandi bakabura, cyangwa umuyobozi wa polisi ahamagarwa mu nteko ishinga amategeko kujya gucangwa na minisitiri ubishinzwe. Ikindi muzanarebe no mu Rwanda kuva 1994 ba minisitiri w'ingabo bahora ari abasirikare. Ntabwo wari wigira ubona hari umutsiviri uyobora inzego z'igisirikare. None se aba basigare bazumva bate ko noneho bari hasi y'inzego za politiki z'abasiviri? Ni ukuvuga ngo kugeza muri 1994 ubutegetsi buriho ni ubutegetsi bwa gisirikare. Niki bivuze? Kubera yuko abasirikare n'abategeka icyo gisirikare, kandi nta n'ushobora kumuhamagara mu nzego za paroloma ngo ajye gusobanura ibintu bikorwa nabi. Aho rero hari ikibazo. Ikindi ni inzego nto z'ubucamanza. Igihe noneho utarenganuwe n'abashinzwe kurenganura ari urwo rwego rw'ubutegetsi, cyangwa noneho rw'inteko ishinga amategeko, ukwiye noneho kugana inkiko. Noneho inkiko zikaba arizo zikurenganura. Noneho rero iryo utarenganuwe n'urwego rw'ubutegetsi, kuko ari bo baba barenganya abantu, kuko urwego rw'ubutegetsi bwo baba bumva ko bareba umutegetsi umwe, kuko ubutegetsi ni ubwo wenyine nta n'ubwari n'abandi. Noneho ugasanga n'urwego rw'inshinga amategeko narwo nuko rukora n'ubucamanza. Hakurikiraho iki? Abaturage batangira guhunga, kuko izo nzego zose uko twazivuze nta na rumwe ruriho rwashobora kurenganura abaturage. Kandi n'urwego nturi gukwiye kurinda imipaka, ahubwo rukajya guteza ibibazo, ugasanga abaturage bahora bahangayitse bumve ejo n'ejo bundi hari uwaza kuza kubatera, bakumva bashirira muri kiriya gihugu, bakumva bagomba guhunga. Ibyo rero ni byo bitera ikibazo gikomeye cyane. Ubundi rero uko byakagenze nuko urwego inzego z'umutekano naho zikwiye guhurira n'umutegetsi, naho zikwiye guhurira n'ishyaka riri ku butegetsi, aribyo bita non-partisan security forces inzego cyangwa z'abanyamwuga kuvuga ngo inzego ngo z'abanyamwuga umuntu akibwira ngo nuko wagiye kujya kwiga igisirikare muri za kose nyinshi ntabwo ari cyo bivuze icyo bivuze ni ukuvuga ko wowe uzikora nk'umwuga ukakaza ugakora nk'umwuga aye nta n'umuntu n'umwe ubangamiye kandi nta n'umwe wumva ugomba kubera urenze undi ikibazo rero kiri mu Rwanda nuko inzego z'umutekano ntabwo ari inzego z'igihugu natanga n'urugero igihe umutegetsi ariwo perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ati abasirikare banje ubwo ntago aracyara abagihugu nabe ati imbunda zanje nuko uvuga ngo imbunda nize igihe rero imeze gutyo ntuzigere wumva ko abantu bashobora guha abandi umutekano twe rero igihe tubivuga ntabwo ari ugusebanya turabivuga kugira ngo tubivuge uko bimeze ntabwo nibura ko ari ushobora guhakana ko ibyo tuvuga bitariho ngo bazatubwiye bati dore ahangaha minisitiri wa defense n'ukuriye ingabo barahamagawe kugira ngo baze mu nteko ishinga amategeko baze gusobanura ibintu by'umuntu wabuze kizito byagenze gutya cyangwa ba police cyangwa n'abandi ibyo ntibishoboka kuko ntibanabitinyuka uzarebe noneho n'imanza zibera mu nkiko nizira yawe n'abasirikare washobora te gusobanura nk'ukuntu tuvuge nka rugigana yafungwa agafungwa maherere akabarega muri East African Community akabatsina inshuro ebyiri akaba gifunzwe n'ubu ngubu waherewe gusobanura nk'umuntu nka General Rusagara ngo yaravuze ngo banana republic ariko ibyo ni muri bwa burenganzira bw'umuntu bwo kuvuga icyo yifuza kuko bitabaye ibyo ngibyo nta n'umutekano wabona afite nta n'uburenganzira bafite kuvuga ngo banana republic ukagifungira umuntu imyaka 20 ibyo ngibyo bivuga buri munsi murabibona muri Amerika n'ahandi aho n'abasirikare babwira Trump ko batanamushyigikiye kubyo akora none se ko atari abafunga n'ahantu turi muri South Africa ntabwo n'amapoza ashobora guhaguruka ngo avuge ngo yagiye gufunga umusirikare cyangwa yamwirukanye mu kazi ibyo ntibibaho kuko bafite amategeko abagenga ntawe yahera yo gufunga ariko ujya kumva perezida ngo yahaye abantu amakepe yagize gutya yabahaye za ranka ibyo se bibaye biba muri cya gisirikare cy'umuntu atari gisirikare cy'igihugu ikibazo rero dufite Serge ni ukubera yuko igisirikare cyo mu Rwanda kiriho ubu ngubu cyangwa n'inzego z'umutekano ntabwo byigeze biba inzego z'igihugu zakomeje kuba inzego z'umuntu igihe ari inzego z'umuntu ntabwo byashobora kurengera abaturage ngo bibahe n'umutekano icya kabiri aricyo mugenzi wanjye Gervais yavuze nigena naho inzego z'ubutegetsi zitarengera abaturage zirengera inyungu z'umuntu igihe ubucyamanza inteko ishinga amategeko executive barengera inyungu z'umuntu umwe abaturage ntibazigera bagira umutekano ibyo rero bikaba ari ibibazo nkuko rero warabivuze turaza gukomeza tugira no ku muti uko ibyo bintu byahinduka gute ntabwo tuvuga ibitagenda gusa turashaka no kuvuga noneho n'uwo muti uko waboneka urakoze Serge
urakoze cyane General Kayumba ugifite ijambo nkuko binumvikana mu bisobanuro mu kumpa umutekano w'abantu n'ibyabo ni inkingi ya mwamba y'amahoro n'iterambere birambye musanga ya mahoro n'iterambere byagerwaho bite nta mutekano w'abantu uhari kuko ndagira ngo utubwire rwose kubona kino kibazo giteye magingo
urakoze Serge umutekano w'abantu nicyo kintu cyangombwa ni nacyo kigomba kuranga igihugu icya mbere igihe abantu badafite ubwisanzure icya mbere kuba abantu badashobora kugira n'uburenganzira ku buzima bwabo umuntu akaba yahagura akavuga ngo turabarasa ku manywa y'ihangu ubwo ni ukuvuga ko uburenganzira bw'umuntu ntabwo buba buhari icya kabiri igihe umuntu abuzuwe akaburuwe uzi n'uwamujyanye ukaba utashobora kuba wanamurega icyo gihe nta mutekano n'umwe wavuga ko ushobora kubuhari cyangwa umuntu akakwicira umuntu uramubizi urabizi ariko ntushobora kugira aho umurega ntabwo nk'urugero nka ba Charlotte azi neza bishe umugabo warabazi nanjye ubwanjye hari nk'umuntu wandindaga witwaga Sengati abahamurashe ndabazi n'amazina yabo arazwi n'umuryango we urabizi ariko ntibashobora kubivuga abishe Kizito ntibavuga ko abantu batabazi abishwe Rwigara abishe ba Rwabukamba abo bose abantu barabazi abanyuruza bari abantu bose bo muri bari abantu bo muri Sudiba aba bajyana abantu barabazi igihe rero uburenganzira bw'umuntu bwo kubaho budashoboye kuba bwanaboneka mu gihugu abantu bagwa kubwira ngo ni mukeceke mutajya gushyingura kwa kanaka nihagire umuvugisha icyo kibazo kiba gikomeye icya kabiri hari uburenganzira bwaho umuntu agomba gushyikirana n'abandi ukavugana n'abandi nagwa nk'urugero Serge ndumva n'abari mu Rwanda yenda n'ibyo ngiye kuvuga atari byo bwo yenda bazadukosora ubu ngubu namaze kumenya ngo igihe uri umusirikare mu Rwanda uri kuri peti bya colonel cyangwa brigadier cyangwa major general lieutenant general na general abantu muri aya bari kuri aya makipe nta muntu n'umwe wemerewe kujya gusura undi tekereza none se niba bo ubwabo kuri urwo rwego n'urw'abapolisi kuri urwo rwego badashobora gusura bagenzi babo tekereza umutekano w'abaturage bo gusurana n'uko babashobora kuba babana byashoboka bite se usanga igihugu uhereye hasi kuri nyumba 10 kuzazamuka no mu nzego za administration nta kindi bakora birwa baragiye abaturage umuturage rero wirwa uragiwe ntabwo ushobora kuvuga ngo hari umutekano afite ikindi nuko umutekano wo kwitoranyiriza rega nabo ni ngombwa cyane ubwo buyobozi bwaba kubwira ngo bwatowe 99% ubwo buyobozi wumva bubashye uretse muri North Korea ntibabone ibintu nk'ibyo ngibyo igihe rero nk'ibintu nk'ibyo bihari ubwo ni ukuvuga ko igihugu kiyobowe ku buryo bw'igitugu aho rero nta mutekano n'umwe ushobora kumva ko abantu babona ariko none wajya no ku rwego rugendanye n'imitungo y'abantu icya mbere habaho uburenganzira bwo kugira umutungo wawe kamere wawe bwite umutungo wawe bwite rero ni umutungo ntavogerwa na constitution ni kwibivuga ariko muzarebe mu Rwanda uraje ugiye gusenyera abaturage ba Kangondo bari abazabamye umutungo wabo niyo yaba gusa ngo nuko yenda bitubatse mu matafari akomeye cyangwa bitakomeye cyane ariko nibyashoboye kandi nibyo bye ntaho ukwiye guhera ngo ugende kujya kumusengera none se igihe ubikoze umuntu n'umuyobozi akavuga ngo ahandi bazana za katapira ngo zigatwara amazu n'abantu tekereza noneho umutekano abantu bawubona gute w'ibyabo ko wumva ko umuntu ashobora kuza akakuvuga ngo bashobora kuzana katapira ikagutwara igatwara n'ibyawe ikindi nuko ugomba kuzita n'umutekano n'uburenganzira uko ugomba gukoresha ibintu byawe ibintu niba ari ibintu byawe ukwiye kugira uburenganzira bw'uko ubwawe ugomba kubikoresha ariko wowe igihe umuntu aje akubwira ngo ntuzahinga ibigori uzahinga ibishyimbo ntuzahinga ibirayi uzahinga ibireti ubwo burenganzira baburiye none se uwo mutekano wawukoreye igihe noneho washaka guhinga ibigori bakakubwira ko ugomba guhinga yenda ibireti ntubone uguha ikiguzi gikwiye ukabura gitunga umuryango wawe n'abana bawe ukora iki ubwo buri umutekano ariwo Jereva yavugaga w'abantu ko bagomba kubaho icyo bakora bagafata inzira bakahunga bakajya muri Congo cyangwa bakajya muri Uganda kubera yuko ntabwo yemeye ko umuturage akoresha ibintu bye uko abyumva ikindi nuko ugomba kugira ngo umenye ngo ibyo natunze ngomba kubivanamo inyungu izi n'izi none se wagira ute umutekano niba inyungu ugomba kuvanamo ibintu byawe bagomba kukubwira ngo ahangaha hano kujya gutanga umusanzu aya ngaha yashyira mu gaciro aya ngaha yashyira ahangaha aya nayo umutekano aya nayo iki icyo gihe umutekano w'umuntu kubye uba uruwuye hagati aho rero Serge ibyo byose igihe bidakunze kugira ngo bishobokere umuturage ahava akagera nta mutekano ashobora kugira kandi n'izo ngabo zirwa zibahagaze hejuru niyo polisi n'abo bandi nabo nta mutekano bafite impamvu ni iyi abo bamwe bapfa abo baregiswa abo bahunga ni bene wabo none se ntitubafite hariya ubwo se wavuga ko bishimye kumva ko bu bwabo ntibashobora gusurana hagati yabo ubwabo hagati yabo bwabo harabo barigisa barabibona hagati yabo ubwabo ntawe ushobora kuvuga ati ibi ngibi ariko mbona bitagenda waranze ukavuga ko bafite umutekano nawe ntawe maze rero cyo nashaka kuvuga u Rwanda umutekano abantu bose ntawe bawufite ibyo rero bisobanuye iki bwa butegetsi bushingiye ku muntu igitwa autocracy kandi bishingiye ku gitugu ibyo rero igihe bimeze gutyo nicyo gihugu kiba kimeze kuriya igihugu rero gishingiye kuri autocracy nta munsi n'umwe cyashobora kugira umutekano murakoze Serge
urakoze cyane General Kayumba imwe mu ngamba kuri iyi ntego y'umutekano ivuga gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha Gervais Chondo reka turebe muri RNC uko mwe mubitekereza RNC ifite ingamba ki zo kugeza ku banyarwanda umutekano nyawo w'abantu n'ibyabo kuko ikindi kibazo abanyarwanda bose bashaka kumvamo igisubizo cyihuriro nyarwanda kugira ngo mubahumurize ijambo ni ryanyu Gervais Chondo
koze ku ijambo ndashimira nyacyobora Kayumba ibisobanuro atanze unyemereye nahita nashyiraho na ka commentaire kandi nagira icyo mbivugaho ndera muri kindi harimo ikintu dufite gikomeye asobanuye ubutegetsi bw'igitugu by'ibintu byose bigakorwa kubera umuntu umwe abakozi bagakora bakorera uwo muntu umwe bigatuma iyo bibaye ngombwa bahindura abantu ibikanje mu kanya yari yatusobanuye neza atwibutse ibintu bavuga ngo kurwanya gahunda za guverinoma abantu barwanya gahunda za guverinoma ngo azitambike imbere cyangwa se barwanya ubutegetsi buriho ibyo ngibyo bikaba icyaha ibyo ni bya bintu byo mu gitugu ikintu cyaziriya nzego gituma zidakora neza wenda ndaza kubigarukaho mu kanya ni ukubera ko izo nzego ntabwo nta demokarasi ihari reba ukuntu bashyiraho abasenateri abasenateri 24 bari nabangahe cya gatatu gishyirwaho na perezida wa repubulika ndetse uwamaze gushyiraho utatu nawe kwitwa intumwa ya rubanda ibyo tegeko rikaba ryaragiyeho bavuga ngo icya gatatu cy'abasenateri bazashyirwaho na perezida wa repubulika arabo yirukanye ahandi abo yagize tukabona bazanya ngo ndetse abo yashyizeho akaba ari nabo baza kuyobora iyo nteko ya sena uzarebe muri bariya bitwa ngo batowe batubutse hari nta numero ayo uri sena hajyaho abo yo yashyize uwo muntu yo bamushyize hariye ntibamubaza ngo ajye kurengera inyungu z'abaturage arengera inyungu z'abamushyizeho babikora babishaka cyo urwo ni urugero rumwe abaministre nuko nabo byo kuvuga ngo bamugira icyizere no kujya gukora ibishoboka byose kugira ngo atazagira igihungabanya uwo muntu wamushyizeho kandi yarangiza akabaha n'imishahara n'ibyangombwa bitaba ari kugeranyije n'abandi bakozi iyo bagiye kugira nabi rero basa cyabatanzitse ikindi rero Serge ni ibintu biri hariya bigiye kwica bariya baturage rura Rwanda ni ibintu ngo ni iterambere ryihuse ariko rishingiye kuri capitalisme ya kinyamaswa capitalisme ya kinyamaswa kubera iki bariya baturage hari ibyo bavuga ngo ni inyungu rusange hakaba n'abandi bakakubwira ngo hari umushoramari batajya bakubwira uwo ari we uwo mushoramari niba aje gushora imari aho ngaho bakajya kwimura abantu akwiriye kubaha ba bantu yangurane ikwiriye kandi bumvikanyeho ariko siko bigenda ubundi bakaba bitwaje yuko ngo batuye mu manegeka bari batuye aho ngaho wajya kureba ugasanga abantu baje bahashyize iyindi mishinga idafitiye abaturage akamaro ubundi bakaba barabwiye ngo ubutaka ni ubwa leta impamvu zo kugira ngo bajye kugira icyo bambura umuturage babishakira ibintu biremereye n'ibindi nk'ibyo ngibyo hakazamo n'ibindi byo kugira ngo bajye kwigaragaza neza Serge ibintu byo kugira ngo amahanga ahora arata u Rwanda bigiye kumara birateza umutekano muke kuri bariya abaturage birateza umutekano muke uhereye kuri abo ngabo barimo kwimura babwira ngo basange Kigali irubatse ariko inyuma yaho abantu bicwa na bwaki ni ibintu biteye ubwoba
nugenda uvugiye ngo urateze urazana iterambere abantu ubimuye ntacyo bahaye bakajya abana bwakira tongoye abantu bari hariya ibyo byose nibatakanyira ngo nibyo yaravuze General Kayumba avuga ati nujya gutaka mugiye kubabwira amatidore bazi kugira aho perezida akababwira ati ahubwo nigiye urimo kuboshya ntabwo natabara kandi ari ibyo urimo kuboshya birirwa bataka hariya bavuga ati nyamuneka niwe waturangiriza ibibazo kuba ataza hariya ni ukuvuga ngo nigiye urimo kuboshya kuba ataza hariya niyo bimunaniye kuvuga ngo urimo kuboshya nibwo avuga ati mwebwe mwagize imana ntibazanye izo kateripirane ngo babateroni nazo nicyo gisubizo umubyeyi w'igihugu aha abana yakubakunje kuba mu kugira ngo barenganurwe wenda naba ndekeye ahangaha ariko noneho nkavuga ingarutse ku kibazo cyawe kuko tubibona mu ihuriro nyarwanda icya mbere na mbere ni uko tugomba kubona umuturage nk'umuntu nk'ikiremwa muntu kiva amaraso nkatwe niba hagiyeho ubutegetsi bavuga ngo ni ubw'abaturage ibyo dukora tukaba tubikorera abaturage kubera ko aribo bashyizeho ubwo butegetsi ibyo dukora byose bikaba ari mu nyungu z'umuturage ibyo dukora byose tukaba tuzi ko dukora ibishoro umuturage atagiye atakwiriye kugira umutekano muke aho waba uturutse hose kuri ibyo rero hari uburyo abantu bagomba gutekereza hari bamwe mujya mwumva abaganga iyo bajya gutangira akazi kabo hari indahiro y'umuntu bita Hippocrate umuganga wese ugiye gutangira ari doctor agiye gutangira imirimo akavuga ati nzakora ibishobotse byose ndengera amagara y'umuntu kandi no kuvuga ngo ndimo ndavura indwara gusa ndavura n'umuntu ufite akoma kufite nabo ba nabo bavindimwe nabo n'abatunzi ufite n'imitungo iyi nzakira umuntu wese ungana sinzakoresha ubwenge bwanjye kugira ngo uwo muntu mbe nahitana ubuzima bwe gahera kuri ibi ngibi tuvuga n'izo nzego z'ubutegetsi dushaka niko zigomba gutekereza uwo muturage aho gutekereza umukuru w'igihugu cyangwa se n'abo ngabo n'abo bategetsi batunzwe n'imisoro yabo batita ku nyungu zabo icyo ni ikintu ni cya mbere nifo kumva aho tuvuga duti umuturage najya imbere ibyo dukora byose tubanze turebe ibintu n'iby'umuturage kuko niyo byananiranye ari ibyo byo kwaya usanga nanone ari umuturage uyacikwa ari ujya kuyishyura n'ibyo bakoresha nabi baragenda bakabishyira bikazagira aho bikishyurwa n'umuturage bivuye mu misoro ye kuri ibyo rero turasubiramo wenda na General Kayumba barakomeza yerabure hari ikintu cyitwa demokarasi iyo tuvuga ko abantu iyo demokarasi buri wese yumva ko yadufasha gukemura ibyo bibazo by'inzego z'ubutegetsi uhere ku rwa perezida wa repubulika w'indakoreka ahubwo abantu bavuga ko bagomba kumukorera njya numva bamubaza iyo yagiye ko yabuze ntibe nambaze niba afata umushahara tutazi niyo akorera nyine ibyo bintu hari demokarasi yagombye guhamagarwa akaza bakamubaza ibyo arimo igituma atita kuri ibyo bibazo by'abaturage niyo guverinoma ye hari demokarasi bavuga bati nibaze minisitiri nk'ibyabaguyemo umutekano uteza abateza umutekano muke abahohotera abaturage nibaze babisobanure bitaba bihavuye ngaho bakavuga bati nta cyizere tumufitiye umwabanza aveho ibyo byakorwa na bande n'abadepite nakubwiye ko abo badepite bitewe n'ukuntu bashyirwaho ntabwo ari intumwa z'abaturage ni intumwa z'uwabatoresheje ni intumwa za Kagame yatoresheje acishe muri FPR ni ngombwa rero ko muri iyo demokarasi idufasha kuba twakemura ibyo bibazo by'imiyoborere biciye muri demokarasi hakajyaho inzego abaturage bibonamo izo bibonamo n'abo badepite waba utakoze akazi kawe neza ejo bundi baza gusaba amajwi bakayakwima ntibazabonye ngo nuko uri kuri cya kiriste bashyiraho ngo babe bashyize imbere nibo bazatorwa n'abandi bagize bati ni nabyo bituma birara nibyo bituma badakora akazi kabo neza icyo ni ikintu kimwe cyo tuvuga cyijyanye na demokarasi gishobora kuba cyadufasha gukemura ibyo bintu byose. Ikindi dufite izo nzego z'umutekano zitwara amafaranga ya umurengera n'ibikoresho bya gisirikare bitabarika nk'aho igihugu kiri mu ntambara cyagiye guterwa n'abandi, ahubwo ari ukugira ngo giteze umutekano muke nyine mu karere aho ngaho no mu bihugu muturanye. Nibashyiraho icyo gisirikare cy'ikinyamwuga kitajya kuri gifite inshingano zo kurengera umutekano w'igihugu, tukagira urundi rwego rwa diplomasi yacu ruti ntabwo tuzajya gushotorana n'abandi, ntabwo tubona ibisubizo byose ko bigomba kurangizwa n'imbunda. Amafaranga yashorwaga mu gisirikare kite cy'umurengera cy'abantu benshi batabarika mu bikoresho ntabwo azaba akiri ngombwa azajya mu iterambere cyangwa mu bindi bikorwa byagirira akamaro abaturage, kubera yuko uzaba ubanye neza n'ibihugu mubanye mu muturanye, uzaba utagifite impamvu zo guhora wikanga ngo ejo bazagutera. Ikindi rero ni ibyo by'umutekano w'abatwaye roho bakoresha bajya guhungabanya umutekano w'abandi. Serije, ntabwo wagiye wumva amafaranga bajya gutanga ku bantu bajya kwica abantu hanze? Ntabwo wagiye ubyumva kuri za audio? Ayo mafaranga niba kugura ati miliyoni 500,000 cyangwa miliyoni mu kugira ngo bice kanaka yakora iki? Yakoreshwa byinshi ufashe amafaranga yo kujya gushimuta nka ba Rusesa bagina, yakora byinshi. Ariko tuvuze ko harimo diplomasi hakazamo ibiganiro n'abo ngabo batavuga rumwe na leta baba babikanga, ushobora gusanga ibiganiro bitwara ubuzima bw'abantu buke bakenda ashaka kuvuga ibiganiro ntabwo byica, bitwara amafaranga make bikaba byazana kandi n'amahoro arambye n'umutekano urambye kuri abo bantu bose. Ikindi tuvuga yuko dushaka n'iterambere. Iterambere ntabwo ari biriya bakubwira ngo ni iterambere ryihuse Serge, kuvuga ngo abantu kubwira abantu ngo bafite mituelle de sante yishyurwe ite nande hakoreshejwe iki, yishyurwa n'umuturage udafite aho yavana byaba ngombwa bakamushyiraho akajya kugurisha itungo rye ryakagombye kumutunga cyangwa se no kumuha agafumbire cyangwa akajya kugurisha umurima we. Iryo terambere ntabwo arikeneye, ntabwo iryo ngiryo rwose wabyita ngo ni iterambere. Iterambere dushaka ni iryo ngiryo ritanga umutekano kandi rihuriho n'abanyarwanda bose. Ntihaze impamvu iyo ari yo yose yatuma uriya muntu bamuhungabanya. Birashaka kuvuga iki rero mu iterambere? Ibikorwa n'imishinga yose ikorwa igomba kubanza kwigwa neza, abantu bakabanza, kubera ko tuvuga ngo ibintu byose bikorwa birakorerwa umuturage, bakareba ingaruka nziza n'ingaruka mbi zishobora kuba igikorwa iki n'iki cyazagira umuturage. Niba uvuga yuko ugiye kubaka ishuri, ushaka kuvuga uti ishuri rishobora kuba rifite kuko rirakenewe, abana bazabasha kwiga bamenye ubwenge, hanyuma ndetse n'ababona abandi bana bajya kwiga babishishikarire bavuge bati dukunda ishuri, ndetse wenda n'abantu bazabone akazi aho ngaho. Izo ni za effet induit et d'entraînement, ingaruka ashobora kuzasanga ari nziza. Ariko niba uzanye umushinga wundi ukabwita ngiye kuzana Air Rwanda, Rwanda Air ni umushinga w'icyariho, abantu babone ko dufite umushinga w'igitanda, dufite indege imeze neza, kubera yuko wabonye ngo handi hari amakampani y'indege, abagiye kwiga ni abashinzwe amategeko nibabaze batuzatwara ngahe mu gihe kingana iki, azavahe, azishyurwa nande, nihashira umwaka bakaza kugira ngo nimushore mwandi mu buge muti mwabyize nabi kuki mutabibonye umuntu ndetse abagizemo uruhare mu kubyiga nabi babe babihanirwa ya mafaranga akoreshwe neza amafaranga bajugunya muri iyo mishinga ingana kuriya rimwe na rimwe ari no ku myenda ntashobora gutuma iryo terambere ribaho ntashobora no gutuma abaturage bagira imibereho myiza ahubwo nabateza umutekano muke kugira ngo bajye kubanyunyuza ayo mafaranga bakene bo bagira ngo bigaragaze neza ibyo rero byose narindimo mvuga nti ibyo kurengera ubusugire bw'igihugu rwose ni ngombwa kandi bikaba byakorwa ku mafaranga make kuko tuzaba twakoresha diplomasi ituma abantu ibihugu duturanye tugirana umubano mwiza nk'abaturanye n'ibihugu bya mu Rwanda rwakozemo amarorerwa nabyo abantu bumvikana tukavuga duti ibyo bintu birazana amahoro n'umutekano ku banyarwanda no ku gihugu tugashyiramo iryo terambere naryo rijyanye n'ubushobozi bw'igihugu atari uguhoza abantu kuri gatuna mbwino ibyo bintu bituma umuturage atamurwa ke ngo agende ujye kumusonga ahinduke bavuge ngo bakize Kigali Convention Center ariko harimo abaturage barara mu kanibo ibyo byose tugatekereza yuko ari demokarasi ari ubusugire bw'igihugu ari diplomasi n'iterambere ari ibintu bishobora kuba byadufasha kuzana umutekano urambye muri kiriya gihugu ariko abaturage ari n'igihugu nyirizina murakoze Serge Rwanda navuze byinshi
urakoze cyane Gervais Chondo birakenewe ntabwo ari byinshi ahubwo birasaba n'ibindi biganiro bishobora kuzaza mu bindi bihe ariko ntarava kuri kino kibazo wari urimo gusubiza ndagira ngo numve na General Kayumba Nyamwasa icyo atekereza ku bimwe wenda uduhaye nk'uko RNC bitekereza ariko ku kintu kirebana n'inzego z'umutekano cyane cyane kugirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha General abanyarwanda turaganira turavugana buri munsi usanga umuntu wese uri muri uniform cyangwa wambaye umwenda w'inzego z'umutekano umuturage ahita ahungabana aha birakomeye kugira ngo tuzonye tugarure icyizere umunyarwanda ku nzego z'umutekano abanza kureba isura akabanza kureba indeshyo ye akabanza gukeka ati niwo mukiye gice cy'ubwoko hano hantu harakomeye General Kayumba nagira ngo numve nawe niba hari icyo wakongera ku byo mugenzi wacu avuze ariko turebe mu isura y'ihuriro nyarwanda nk'uko twe tubitekereza ijambo riri ryanyu
murakoze cyane Serge nashimire mugenzi wanje Gervais ibyo amaze gusobanura ariko nk'uko wari umaze kumbaza igisobanuro cya mbere nuko inzego z'umutekano ingabo z'igihugu zahinduka zikaba inzego z'igihugu aribyo hagomba kuba transformation abantu bakabanza bakumva ko ari abasirikare b'igihugu atari abasirikare b'umuntu atari abasirikare b'ishyaka urugero natanga ni nka hano yenda muri South Africa naho bagize ingabo zavuye hanze zigasanga izindi hano mu gihugu ntabwo ushobora kubona ngo uvuge ngo izindi ngabo za ANC no marema ashobora kugenda akavuga ibyo avuga hariya hanze ntabwo ushobora kugenda ngo ajye kumufata ngo kubera yuko yavuze nabi Ramaphosa aho rero niho nkwereka ngo ingabo z'igihugu ibihugu ingabo abagira ingabo z'igihugu batagira ingabo z'umuntu icyo nicyo kintu cya mbere niyo nicyo gisobanuro cya mbere kigomba kuba kandi ibi birashoboka bishoboka bite bishoboka aho abasirikare hagomba kubaho igenamigambi niko nabyita yenda ni nka police igenamigambi y'umutekano y'inzego z'umutekano yatuma abasirikare b'igihugu badakoreshwa mu gutera ubwoba no gukandamiza ibyo rero bishoboka ari aho abasirikare bavuye mu giturage bakajya mu bigo bya gisirikare ntibabe mu giturage naho umusirikare urara ku rugo rw'umuntu n'imbunda icyo bisobanuye ni ukuvuga ko agomba guteza umutekano muke ibyo rero bigomba guhinduka abasirikare bakarekeraho kuba abantu bari mu mirimo itabareba ubwo ni ukuvuga ko imirimo igenda nanoneho n'umutekano indani abasirikare bakayivamo burundu n'inkera gutabara ibyo bakabivamo ibyo rero bizatuma n'abaturage bamenya abakandamiza ni bangahe ariko igihe uzinutse mu gitondo haraturuka hano umusirikare hari haraturuka umupolisi haraza daso haraza ubumwe bya maneko ibyo byose bikikubita hejuru y'abaturage ugasanga abantu bose birirwa ari byo bashakisha ngo umutekano icyo nicyo kibazo gikomeye cyane ubwo rero hakenewe transformation ikindi nuko inzego z'umutekano zidakwiye kwiyumva nkaho ari inzego z'ishyaka nk'urugero Serge murabona ibintu kubera muri Ethiopia biya bintu bya TPLDF biya bya Tigray People's Liberation Front baya n'abantu kugeza n'ubu ngubu batigeze bumva ko bamwe bari ingabo z'igihugu bakajya kumva ko ari ingabo za Tigray cyangwa bakumva ko ari izo ngabo z'iryo shaka ryafashe ubutegetsi bakoraho Mengistu Mariam ni murebe ubu ngubu noneho abatigray ibyirimo kubabaho bamwe muri bo ndabazi abandi bari na hano n'ejo bundi hari nabavuye twanahuye hano iki ni ikintu abantu bakwiye gutekereza bakamenya ko nk'abanyarwanda muri rusange ni ikibazo kizatugora ushobora kwishima uyu munsi kuri ku butegetsi ufite abakurinda bagufasha gukandamiza abandi ariko ejo n'ejo bundi bikazakugiraho ingaruka nka ziriya tubona ibi rero ni ibintu dukwiye kumenya tukamenya ko ibyo bintu bidakwiye kuba ingabo z'ishyaka ingabo z'umuntu zikavaho tukabaho noneho abantu bakagira ingabo z'igihugu noneho na wa wundi muremure akumva ko agomba kurengera umugufi n'umugufi akagomba kugomba ko kurengera umuremure kandi akaba ari amategeko atamwemerera kujya mu byadashinzwe icyo ni cyo kimwe cya mbere igisubizo cya kabiri nge cyo tubona mu ihuriro nyarwanda nuko akwiye kubaho polisi n'ubundi igaragaza uko abantu binjira mu gisirikare uko amahugurwa ya gisirikare akorwa uko abasirikare bazamuka mu ntera uko abasirikare bagomba kuguma mu gisirikare nuko bagomba gusohoka noneho nuko bagomba kujya mu zabukuru muzarebiba mu Rwanda kujya kugira gutyo ukabona ngo perezida wa Repubulika yazamuye abantu bangaye ngo yabahaye amapeta ya naya ibyo se bibahe wari wumva muri Amerika yenda bakubwira ko inama ya guverinoma yateranye ikazamara abantu bangaye mu ntera none se abasirikare muri Amerika ntibazamuka cyangwa abo mu Bwongereza cyangwa n'ahandi wari wumva ho leta yateranye kujya kuzakora ibyo ngibyo babazamura batese babazi hehe baba barakoranya nabo icyo ni ikigaragaza ko ari byanyu byo gushaka kugundira none ugasanga rwa rwego na wa muntu agomba kugundira abantu icyo rero gikwiye guhinduka hakabaho noneho igenamigambi ishinzwe ibyo ngibyo hakabaho polisi zishinzwe ibyo ngibyo noneho bigatuma wa muntu akumva ko uko arindwa niko abanyarwanda abandi bose barindwa ariko noneho niba ari uhitamo uko abantu bajinjira mu gisirikare ugahitamo ko bazazamuka ushatse ukamwirukana ubwo se urumva uwo muntu koko bizagenda gute icya gatatu cyo tutekereza munze muri RNC cyatuma biriya bintu bihinduka ni igihe abantu baba bari mu gisirikare mu nzego z'umutekano imyaka bamaramwo uko bazamuka nubwo bagomba kugenda ariko noneho no mu kazi barimo security of tenure bamaramo igihe kingana gute niba uri umuyobozi runaka ahantu runaka wakora igihe kingana gute muzarebe rero mu Rwanda birirwa birukana bagosora buri munsi biriya bivuze iki ni ugushaka gutera ubwoba ubara abantu basaga barabumva ngo uyu munsi mfite akazi ejo ntabwo nzaba nkafite uyu munsi nshobora kurya ejo nzaba nshonje kubera yuko nta kazi nzaba mfite umwana wanjye ariga ubu ngubu ejo ntabwo aziga kuba zabanyirukanye igihe rero abantu bameze gutyo nta mutekano baba bafite nta n'umutekano baha abandi mu bindi bihugu igihe baguhaye akazi ako kazi kaba gafite n'amategeko akagenga igihe ugomba kugakoreraho niyo waba uri n'umusirikare bakaguha kuyobora ahantu runaka ugombe kuba ufite igihe ugomba kuhayobora ejo igihe cyagera ugahindurwa ukajya ahandi ariko atari ukugosora kwa buri munsi kandi ugosora ni umuntu umwe niwe ugosora abantu bose kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu niwe ukigosora abantu icyo rero ni ikibazo ni ukuvuga ngo inzego z'umutekano zikora ku muntu uwo nguwo umutegetsi uko ameze uko yiriwe uko yaramutse nabo ndiko bagomba kumera igerebo ataho umutekano bose umutekano bawuha abandi guti ikindi icyo tubona mu ihuriro nyarwanda nuko ikintu cyo gusanga hari mwitonesha gutonesha gusa gusanga ugasanga mu nzego za gisirikare harimo gutonesha niba muri Republican Guard uhembwa menshi ugira gutya uba mu mujyi ugira gutya niba mu handi mu yindi bataya handi hantu uwo byibyo ntibikugeraho ibyo bintu rero nabyo ni ibintu bizana ikintu cya divide and rule gusanga hagati mu gisirikare no mu nzego z'umutekano harimo kwiruka bateranye abazamuka abirukanwa abuzuka ajya gusanga ugasanga ubugabo ntibashobora kuvugana ntibashobora no kumvikana igihe rero badafite umutekano uwabo hagati wabo ubwabo muri bo icyo kibazo cy'umutekano kugira ngo agihe abandi ntibishoboka kuko nabo babona uko bayobowe babona bayobowe mu buryo butabaho umutekano nabo igihe bagiye hanze na nubwo bashobora kuha abandi ikindi yene cyane nasubiramo kandi nari navuze mbere ni cya kindi cyagomba kuba inzego zigomba gukurikirana imikorere n'imigendekere y'inzego z'umutekano aryo cyitwa oversight mu cyongereza ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ntabwo wavuga ngo ministeri ya defense yonyine niyizakurikira ibikorwa bya gisirikare byaba bibi byaba byiza hagomba kuba urwego rugomba kubikurikirana ndumva na mugenzi wanjye cyondo yabivuze haba mu rwego yera rwa sena cyangwa mu rwego rwa parloma ni ukuvuga ko noneho abantu bakora bazi ko hari none buza bakurikirana ariko ubakoresha nabi ni nabo bakurikirana iki gihe rero ntabwo ibintu byakunda se twebwe twumva rero ku rwego rwa diploma rwa demokarasi mu buryo gukora mu buryo bwa demokarasi no kudemokratizinga inzego z'umutekano icyo kintu cya oversight kigomba kuba kidahari rero hatariho oversight yo kumva ko bagomba gukurikirana ibikorwa by'ingabo z'igihugu ibikorwa by'inzego z'umutekano nta cyatuma na rimwe badakora amahano kuko nta na hamwe baba batinya ko bafite icyabahagarika ikindi igihe hari izo nzego rero noneho za oversight ntabwo byonyine byakorerwa ingabo z'igihugu n'ingabo z'umutekano bikorerwa ministeri ibishinzwe bigakorerwa na perezida kuko niyo commander in chief tuvuge nk'ubu ngubu mu Rwanda muri constitution ngenda byibuka neza kuko bakoreye ya constitution hari ibintu bimwe twabazaga nk'abari bashinzwe umutekano icyo gihe tuvuge nko kuvuga ko ingabo z'igihugu zishobora kujya ku rugamba zikajya hanze y'igihugu declaration of war ubu ngubu mu Rwanda niko itegeko rivuze ni ukuvuga ngo perezida w'igihugu ari commander in chief yatuma ingabo zikajya kurwana akazagaruka akajya kubwira parloma aho kugira ngo ajye gusaba muri parloma ko ahubwo ingabo z'igihugu zikwiye gusohoka ikibamwe rero ikibazo ni iki niko mujya mwumva ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo zagiye zagarutse mwari mwigera mwumva ko parloma ihamagaza ngo ibaze ngo ingabo z'u Rwanda twumva ziri muri Congo cyangwa bakomerekeye muri Congo byagenze gute muzarebe rero ahandi igihe hagiye igikorwa cya gisirikare inzego za parloma zirahamagara zikabaza kuko abo ni abantu b'u Rwanda n'abana b'u Rwanda nta kuntu rero wajya gufata abasirikare 100,250 2,000 ukabyohereza mu kindi gihugu hagapfayo 20 hagapfayo 100 hagapfayo 200 ukicekekera noneho inzego zibishingwe zikwiye kubaza ntizibaze ibyo rero igihe ukoresha ubuzima bw'abantu gutyo ukabatwara muri ubwo buryo kandi ntawe ubikubaza ni ukuvuga ko n'abandi basigaye babakoresha ukushaka twerere icyo tuvuga nuko hagomba kubaho urwego cyane cyane muri parloma rugomba kujya rubaza noneho inzego uhereye kuri perezida wa Repubulika byaba na ngombwa bakamwimpikinga niba yavanye abantu mu Rwanda akajya kubatwara ahandi nta burenganzira bifitiye ariko bamuhaye uburenganzira bw'ikirenga utuma nk'ibyo byose abikora kandi ntawe ubimubaza maze rero Serge ibi icyo bivuze nuko akwiye kubaho proper transformation niko n'icyo tuvuga ko n'icyo tuzakora tugatransforminga inzego z'umutekano zikaba inzego zishinzwe kurinda abanyarwanda zikwiriye no kubahumuriza atari za zindi zitera abanyarwanda ubwoba nk'uno ubona umuto umunyarwanda ngo dorikiriya ni igipingamizi buriya kibakwaye ingabire ngo doruriya buriya ngo ni haduyi ngo buriya ngo vugana na Kayumba ngo doruriya ngo mubona ngo buriya ngo mukuru we ngo aba muri FDU ibi nibyo bikwiye guhinduka mu bindi bihugu ibyo nibibaho waba uba muri RNC waba muri FDU waba muri PL waba muri PSD bakwiye kugufata kimwe ikibazo rero dufite nyamukuru nuko ingabo zigomba guhinduka zikaba ingabo z'abanyarwanda ntizibe ingabo z'umuntu kandi kugira ngo bihinduke byahinduka muri ubwo buryo ubwo mugenzi wanjye Gervais yakubwiye nanjye ibyo nkubwiye murakoze Charles
urakoze cyane General Kayumba kuri ibyo bisobanuro nyine by'inyongera ku bisobanuro byiza umunyakibazo Gervais Chondo yaraduhaye iki ni ikibazo ubona ko buri wese aba yibaza uko bizagenda nyuma ya Kagame ariko nk'uko y'urunyarwanda aramizo y'abanyarwanda ndizera ko ibisobanuro turimo guha abanyarwanda barimo kugenda bagira icyo bavanamo hari ikibazo mwagarutseho muvuga muti ikibazo ni amategeko ikibazo abanyarwanda bafite si ukutagira amategeko meza ikibazo cy'ingutu nuko nahari atubahirizwa nk'uko yakabaye niki cyakorwa kugira ngo amategeko yubahirizwe ariko mu mutekano w'abantu n'ibyabo amategeko yinjira mate kugira ngo afasha abanyarwanda kwibona muri izo nzego z'umutekano
urakoze Serge ahubwo njye numva abantu bavuga ngo Rwanda rufite amategeko meza ariko njye ntabwo mbyemera ntabwo wagira amategeko meza ufite noneho ayandi ayavuguruza igihe uwanditse itegeko gusa urashaka kurishyira gusa muri constitution ngo uvuge tuvuge nk'ingingo ya mbere ivuga ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo kubaho bla bla ejo ukaba ufite irindi tegeko ushyizeho hariya rishobora kuguha uburenganzira bwo ushobora kubuhonyora ntagire ikikubaho tuvuge nka ziriya za immunity ubona Kagame yagiye yiha ibyo ntabwo ushobora kuvuga ngo nitegeko amategeko ni meza amategeko yo mu Rwanda nk'ibyo uri nakubwiraga ushobora kuvuga ute ngo mu Rwanda hari amategeko meza none umuntu akuvuga ngo wakoze icyaha ngo abaturage banga ubutegetsi buriho kandi ndi muri opposition ubwo se iryo tegeko ryaba ryiza riti kandi kugira tegeko rivuguruze irindi rishobora kuba rivuga ngo ufite uburenganzira bwo kuba nahura n'umuntu uwo nshaka waranzuka ukanyura ku ruhande ukavuga uti wowe koloneli na generali na lieutenant generali na generali major ntimukwiye kuzahura kandi mu itegeko bavuga ngo umunyarwanda afite uburenganzira bwo guhura no kuganira n'uwo ashaka ariko wowe ukanyura ku ruhande ugashyira ibyo ngibyo bindi bimvuza ibyo rero amategeko yo mu Rwanda ntabwo njye mvuga ko ari meza abajya babivuga njye mbyumva ariko njye nshobora kuba nibeshya ariko icyo nzi cyo nibyo nagiye nsoma amategeko amwe ahari hari ayandi ayavuguruza hakabaho n'ibindi bihu ububasha buhambaye butuma aya mategeko uvuga ko ari meza umuntu ashobora kugenda akayakandagira naguha urugero nk'ubu ngubu bafashe Rusesabagina bamuzana bamushimuse bamwinjiza mu Rwanda bamujyana mu rukiko barimo kumurega iterabwoba ibiya bintu byose ariko kumuzi nyina ko bavuga ko amategeko ngo ni meza ko mu Rwanda harimo abantu bize amategeko igihe ugiye kujyana umuntu mu rukiko uhera kuki uhera kuri procedure nicyo kintu cya mbere igihe procedure yapfuye nta nubwo urubanza rushobora gukomeza Rusesabagina rero washimuswe icyo kintu cyo kintu cya mbere itegeko rirapfuye burundu ntabwo uwo muntu ushobora kujya kumujyana mu rugo rukiko ngo urumwakire kuko uredi itegeko rirapfuye uzarebe n'abanyamerika bajya bashimuta abantu ntabwo bigeze bajya kujya kubanishiriza muri Amerika babajyanye Guantanamo Bay ahatari muri Amerika kuko amategeko yo muri Amerika ntabwo bajya kuyahera ngo bajye no kujya kubaburanya ariko mu Rwanda uriya baramufashe bamwinjize mu Rwanda polisi igira apfuye umuntu akavuga ngo amategeko mu Rwanda ni meza nimeza gute se ntabwo amategeko yo mu Rwanda yaba meza abashinzwe noneho no kuyashyira mu bikorwa aribo bacyamanza bo bumva bagomba kuyanyura iruhande bagakoresha amabwiriza aya mategeko abatagifite akamaro kuvuga ko ibintu byanditse utabikurikiza ntacyo biba bivuze nakubwiye imanza zimwe ari ziriya za Barugigana ari ziriya za Barusagara Tom byabagamba ngo ntabwo ya mwe batarateye isaruti none se nimujya mubona muri Amerika abantu bajya kujya barimo kuvuza indirimbo z'igihugu abandi bagapfukama bakaragaza ko batishimye n'umuri wa Redka Poli ya mudamu wari uriya mukobwa wari kapiteni wa w'ikipe y'Abanyamerika yanze kuririmba yanga no kujya kuri Trump kubose ko batamufunze uburenganzira bwawe igihe wumva burimo kunyuruzwa cyangwa harimo urimo kuburenganya nawe ubwawe ufite uburenganzira bwo guprotestinga kuri icyo gicuka cyangwa ariko rero bari abasaba bafunze babafungiye iki amategeko ari mu Rwanda iyo za kuba bayakurikiza ntabwo bari abantu bakabye bafunze kuba rero abacamanza aribyo nakubwiraga urwego rw'ubucamanza udashobora noneho kurenganura abantu aya mategeko ntacyo avuze ikindi kubera ko muri aya mategeko harimo ayanda ayavuguruza ni ukuvuga ko aya mategeko atari meza ni mabi ntagushobora kumbwira ngo ingengabitekerezo ya jenoside wose wayibonye ute mu mutwe wanjye byo ntagushobora kubibonamo ntabwo ushobora kubona ngo uyu nguyu ngo yavuganye na Kayumba ngo defa ngo ni umuteroristi ibyo ntushobora kubibona habire ibyo bavuze ngo bagiye kuturega mu Rwanda ngo twateye za grenade twateye za grenade ntandi utazi ko abasirikare bo mu Rwanda aribo bateraga za grenade byose birazwi naye mpamvu bazanye n'ibintu hano abantu babibona hano mu nkiko zo muri South Africa bati ibi ngibi ntabwo ari ibirego byafunga umuntu bati ibi byaha muvuga n'ibyaha bya politiki hano muri South Africa ibyo ntabwo bajya babiburana niko bimeze ibi rero n'iyo nashaka kubwira kuvuga bati amategeko ngo ni meza nta amategeko mu Rwanda meza hari nayo bagiye bandika bafite ayanda yavuguruza kandi ubucamanza n'aya mategeko muvuga yanditse nta nubwo ashobora kuyashyira mu bikorwa igihe rero amategeko ubucamanza badashobora kuyashyira mu bikorwa aya mategeko ntacyo bamaze murakoze Serge
urakoze cyane General Kayumba ndagira ngo mbere ko tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu mbanze ngaruka kwa Gervais Chondo kuri iki kirano n'amategeko niba namwe hari cyo mwumva mwashimangira mbere ko tujya ku musozo
urakoze Serge mbere yuko dusoza iyo umuntu abonye umwanya nk'uyu nguyu ni na byiza ko agira icyo avuga ku birimo kubera mu Rwanda cyane cyane ku mutekano w'abantu n'ibintu byabo nibyo kuko ndabizi ko raditabuka ntagiye mutamaganye ibikorerwa bari abaturage bo muri za Kangondo ndabizi ko mwagiye muvuga ibimeherutse kuba hariya ku isoko ry'ikinyinya ndabizi ko abantu bavuze bira byo ku Kicukiro byaho abantu bavanwa mu byabo ntangurande ntashaka kugira ngo rwose nibutse ubutegetsi bw'u Rwanda ko nk'iyo ushenye isoko nkaririya ry'umuturage w'ikinyinya nta nteguza ntangurane kuri ni nka waba wagize gutyo ugahirika iriya UTC iriya mall ya Rujugiro kuri uwo muturage urufite isoko rimeze kuriya iyo ushenye akazu k'umuturage kabone niyo kaba ari kanyakatsi ariko afite konyine kuri yo ntawe bitanuye no gusenya igorofa rya Rwigara ntangurane iyo ugiye ukimura abaturage bo muri Kangondo 5,700 ntangurane ariwo mutungo batunze utimukara ngo bari bafite nta butaka nta nzu ntaho bitaniye no kuba wajya muri banki ya Kigali ukifunga amafaranga yose abantu babikijemo ukabwuti nta amafaranga sinzi yo mwayavanye nta cyangwa se nta mwigeze mugira ndabivuga kugira ngo bumve uburemere bwo kugira ngo bateze umutekano w'ikibare abaturage navuze muri bwa buryo bwagutse bashonjesha abantu babahindure abari batagira aho bibi mu gifaransa babita batagira aho batura sans domicile fixe abo bantu bakwiye kubitekerezaho bakabihagarika aho ngaho ni kubirebana n'abirukano n'abimurwa ntangurane mwumve ko umutekano wabo ugaramiwe ikindi nanone mu gihe turimo tuvuga dute turashaka ibyo kwanzura hari ibintu byo gutekinika gushakira abantu ibyaha bikwiriye guhagarara cyane cyane byo gufunga abantu bakajya kubara igitika cyangwa se bakanabica bamaze gukorerwa iyicwa rwose ni ngombwa ko batekereza gufunga ziriya bita ngo ni safe house babikora batabikora ariko ntabwo ntekereza ko ihuriro nyarwanda ryashobora kuzihanganira ikintu nka kiriya. Ni byiza ko bafunga birabya ibikorwa byo muri Kankami, ibyo kwa Hagacinya n'ahandi hose akorerwa mabi nk'ayo. Ni babifunga batabifunga, ndatekereza ko aho bizashukira hose ahantu nk'hariya hakwiriye kuzajya inzibutso zitwa Ruzo zagiye zikorerwa Abanyarwanda ku ngoma ya FPR. Maze rero Serge nkongera nkabwi nti kwihura Nyarwanda mu gihe turimo kwanzura inyungu tuzashyira imbere neza umuturage tukamubona nk'ikiremwa muntu. Nta kintu tuzakora tutabanje kujya kugaragaza umushinga n'igikorwa abantu baza bafite inshingano zo kureba ingaruka mbi zishobora kuba zagira kuri uwo muturage, cyane cyane ko ku mutekano we uwo ari wose. Tuzakora ibishoboka byose bari abantu barimo kurengana barenganurwe, ariko no hagati aha ngaha aho kugira ngo bagende babashushubikane bakwiriye ahubwo gutanga amahugurwa y'umuturage kugira ngo ahugurwe mu buryo bwo kwirengera ku giti cye. Ndashaka kuvuga bamubuze bati turashaka kugira ngo tukuvane kuri isambu yawe, akaba yamenya uburyo bwo kuganira nabo ngabo bagira ngo bamuhe umutungo ingurane ikwiye azamure abasabe ayashobora kubona yose aho kugira ngo baze bamubindikiranye. Ahasigaye rero ntekereza ko mu izo nzego za guverinoma nubwo twahoze tuganiraho zose isherezo uhereye kuri abo bantu zabo bavuga bajya gushushubikana abaturage bajya babona wahoze wumva hariya irutunga ni hafi irutunga ni hafi Gasabo ni hakoze mu kitwa gakomine gikomero abaturage babona imodoka yabo bakagenda biruka nk'abahunga, kandi kera ahubwo barabonaga imodoka bakaza baza kureba barimo bakuri ku buryo umuntu abona iniforme akaza avuga ati numuje kundengera. Ni umuntu na inzego z'umutekano nizo zikwiye kuba zandengera aho kugira ngo mvuge ngo noneho ndirukanse zarabahahamuye. Ibyo bintu bikwiye guhagarara bihagaze, yego ndabizi biraruhanyije kugira ngo bazabashe kwivugurura, ariko ibyo ngibyo ihuriro nyarwanda rifite inshingano zo kuzagarura agaciro k'umunyarwanda zo kuzaha icyizere uzatuma umuturage agira icyizere mu nzego z'ubutegetsi cyane cyane n'izo ngizo z'umutekano. Ahasigaye murakoze Serge.
Urakoze cyane Gervais Condo ku mwanya mwaduhaye muri iki kiganiro. General Kayumba, nagira ngo nawe numva ubutumwa wasigira abateze amatwi kino kiganiro, kandi ngushimire kuba bashe kukitabira. Twizera yuko cyafashije abibazaga nyine kuri iki kibazo kirebana n'umutekano w'abantu n'ibyabo.
Urakoze Serge, ahubwo mushimire wowe watuhaye umwanya. Twebwe mu ihuriro nyarwanda twumva umutekano w'abantu n'abantu ari ryo shingiro rya demokarasi, ariko kwishyira ukizana kandi ukaba washobora no gutora uwo wifuza nta muntu ugiye kuguhata akoresheje izo nzego z'umutekano kugira ngo kanaka azabone 99% noneho azayobore ubuziraherezo, kandi nawe wabikoze urimo kubimufasha bizakugiraho ingaruka nk'ibyo nababwiraga mubona birimo kubera muri Ethiopia. Twebwe rero twumva ko umutekano w'abantu n'ibintu niryo shingiro ryo kwishyira kwizana na demokarasi isesuye mu Rwanda, kuko hari abajya bavuga ngo ibyo bavuga ngo yenda n'ibyo bavana ibyo bumvise ahandi n'ahandi ngo ibingibi ntabwo habaho demokarasi icyagase cyangwa itariho, igihe itariho cyangwa icyagase haba hari igituza. Twere icyo turwanya ni uko hagomba kubaho demokarasi yuzuye inoneho iha buri muntu wese kwishyura ukizana, n'abo ngabo bandi barimo kubuza abandi amahoro nabo bagashobora kwishyura bakizana. Icyo ni kimwe. Cya kabiri twibwira ko umutekano w'abantu n'ibintu niryo shingiro ry'iterambere, habi ibyo Gervais yavugaga, kuko igihe atari umutekano w'ibintu n'abantu n'iryo terambere ntabwo ari irya bose, ntabwo ari n'iterambere risangiwe, riba ari iterambere ry'umwe witeza imbere naho abandi bose bagasigara bakandamizwa. Ikindi rero tugomba guhindura imikorere y'inzego z'umutekano kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro bagire n'umutekano atari biriya bavuga ko bafite umutekano ushingiye ku bwoba bakazagira umutekano ushingiye mu kwemera ko hari ubuyobozi bishyiriyeho kandi ko ari inzego z'umutekano zibarinda atari za zindi zibarenganya ibyo rero twebwe mu nshingano zacu za RNC nibyo twizeza abanyarwanda ni ibyo ngibyo kandi tuzabikora kuko tugomba guhindura ibiriho bikavaho hakabaho ibishya bikorera abanyarwanda atari biriya bikorera umuntu ndasereje rero nkaba nkushimiye umwanya waduhaye kandi ndibwira ko nubundi nudukenera uzatubwira murakoze cyane shime na mugenzi wanjye Cyondo kawa utwafatanyije ikiganiro n'ibiganiro byiza yagiye atanga murakoze cyane
urakoze cyane General Kayumba nawe tugushimire kubabashe kuboneka kuri munsi wa gatandatu tukabana muri iki kiganiro cyacu cya Shortwave dushimire Gervais Cyondo nawe wa participe muri kino kiganiro ndagira ngo dusoreza ngaha nshuti bakunzi baraditahuka muduteza amatwi ufite igitekerezo cyifuzo kuri intego n'ingamba twaganiriye y'umutekano w'abantu n'ibyabo andikira raditahuka @gmail.com utwoze ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni kuri 202 509 7474 utubwire uko wakiriye iyi ntego n'ibyavugiwemo mukomeze mugire weekend nziza dushimira abatumirwa bacu namwe mwadukurikiye naho ubutaha yaseje ndayizeye
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Ndi rudasubira ndi nkubito rutonoshereza kurinda iyo mpalanira amahoro sinishinga amagambo.